chokuwa na we era ne wotali mbulwe mirembe ne sulanga ndowoza jowaba kutwala kale sembera wendi tonde kanzika amazima dala yekwe anta wankanyo obwongo mbula kuzimba mudungu kukwekeyo Katonda ya kisendo woza na alikula zezange No manya, ndi mazima genko ze sanga nkwa gara
Simba.